away.
Kibbata kale sa naanno walakeessa halkanii Finfinnee bakka 24 jedhamee waamamutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota sadii darbu jiraattonni naannoo ibsaniiru. Jiraattonni hangi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti bu'iinsi sun humnootii nagaa eegsisaniif namoota naannoo sana turan gidduutti kan ka'e sababa hojii amantiif bakka dallaa ijaarameeti jedhan. Ittaanaa bulchaan Finfinnee Injinar Taakkala Uumaa fuula Facebook isaanii irratti walitti bu'iinsa sanaan lubbuun namaa darbuutti gadduu isaanii ibsanii qaamotiin badii dalagan seeraan akka gaafataman goona jedhan Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Kaleessa galgala jechuun amajjii 26 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee bakka addaa ganda 24 jedhamuun beekamu keessatti walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa fi dargaggoota naannoichaa gidduutti uumameen lubbuun jiraattota sadii darbuu jiraattonni naannoichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dargaggoon maqaan koo hin ibsamin nageenya koofan sodaadhaa jedhe tokko akka dubbatetti waggoottan 15 darbaniif lafti itti naannessamee jiru naannawaa addaa dallaa obbo Sobboqaa jedhamuun beekamu duwwaadha jechuun bataskaana irratti ijaarra jennee gaafachaa turreerra jechuun adeemsa ture ibseera.
Kizaara 15 ዓመት በፊትም ጠይቀን ነበር ያን ቦታ አርከበን ቆባይ በነበረበት ሰዓት እሳቸው በነበሩበት ሰዓት ጠይቀን
ወጋ ቁሽን ድራ እና አርከበ ቆባይ ከንቲባ ቱሬቲ በከሰነ ጋፈኔ ቱሬ ገሩ ኑን ሀየማምነ ሰነስቴ ኑት ደደብነ ሂንጀርነ ኢንዲስነስ ግድግዱቲ ገጋፈቻ ጠላያ ገልቹዳፍ ገራቲ ከነገኛፋቲ እና ያሉ ዲማከነ ሂንገልቺና ዲምቲ ሴራን ቀበመጅራ ሴራን አይከሙ ጀሩዙሬ ናኖ ኬኛቲ አዶሊን ኬኛ ደደቦ ዋንታኒፊ ቦሌ መዳናለም ገርጂፋ ዴሙ ይረከቱቱረን ናኖ ኬኛቲ ወልዳን ሂንጅሩ ከናፍ አሁንዴ ሲኑ ጀኔ ሆጂ ኤቢፎማ ሆጀቹ ኬኛፍ poolisiin Finfinnee hookaraa nuti kaasan.
Akka dargaggoon kun jedhutti bara kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Arkabee Okkubaay turan kan eegalame gaaffii lafa dalleeffamee jiru kana bataskaana ortodoksii Tawaayidoo irratti ijaaruuf osoo deebii hin arganne har'a ga'eera. Haa ta'u malee dargaggoonni naannoichaa wal ta'uudhaan deeggarsa namoota garaagaraa irraa gaafannee maallaqa walitti guuruun sanbata xiqqaa darbe amajjii 24 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa sa'a 10 irraa eegallee bataskaana ijaaraa turre humnoota seera kabachiisaniin addaan kunneerra jechuun dargaggoon kun kaleessa halkan taabota eebbisiisuuf ayyaaneffannaa madaalamii har'aatiif qophiirra osoo jirru halkan edaa sa'a 6 walakkaa irratti rakkoon kun uumamee jire. Lafti bataskaanni irratti ijaarame gama mootummaa ሀያምን ከንን ከነምኔፍ ተውስ ኢብሲረ ደርገጎን ኩን
ተከላይ ቤተክህነት ቦታውን መርጦ ቦታውን እንዲ ቦታ ብሎ ደብዳቤውን ላሰጠና በቀን መተው ምንድነው ሐሳባችሁ
ቡልቺሲ ወልዳ ክርስቲያና ሙሚቻ በከተና ፍሌ በከ አከሲ ጀዴ ጣሊያ ኑላቴራ ጋፊን ከሰን ማሊ ጀደኒ ጉያ ሳፋን ኑሊን መሬ ገገሱ እንደንደው ቱራን ሀገ ኑቲ ኢጃርሳ ኤገሉቲ ቃሚ ሆማኑን ጀደ ሂንጅሩ ቱሬ ዲልበታል ከኒ ዱፈኒ ኢሰኑቲ ሰንበተ ጉያ ኢጃሬ አከዳብኑ ንወጀጀን ዲልበቱ ማልካን ሰናሞ መንቸ ዲጉፍ ያላን
ኢማ ሐልካን ከሌሳ ምሴንሶኒ ፖሊሲ ፍንፍኔፊ ፌደራላ ከስመስ ጅራቱ ተግዱት ኡመ ቁልቁሌ ፈቹዳፍ ፖሊሲ ፌደራላ ጋፈዴ ፖሊሲ ፍንፍኔ ኢላላተን ጀራሚ ፖሊሲ ፍንፍኔ ተሞ ዱብሂማን ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፍንፍኔ ኮማንደር ፋሲካን ብልብላ ሂንዴብሰን ረኮ ሙደተ መጋላ ፍንፍኔ ኩታ መጋላ ቦሌ ዋንቱሬፍ ቡልቻ ኩታ መጋላ ቦሌ ኦቦጥላም ፍቃዱ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ብልብላን ሐሰብሲ ሴራም
ከነ ጀነስ ነሞኒ ዋንካና ኮጀ ተሞገረንስ ኩታ ማጋለ ብራራ ነሞ
turfanida dugan jirufi hakne amdu patama jirufi kanara sedde selawlin koranne bana to kessa kana wante rakichira ko amante to ndane akko taje deme wolte bu in safiru daf shira hojjete me fi gara gara muhammata ke bulfis ne magala wolina ticha jiru kana rakkon magala kana ke sakka du fufi faje de umma siyasa tif gochu daf worri kana tojjetan qamon nadde bra jiru ante ummanis wolantumma fira ka baje mu jede mutumman molantumma fira yomi yutanan ka baje sun durkama ta ichar wanne umma me sakana
butlaun tate rawata me fi imma bakka wadaskani ir ijaaramuudhaaf jirame irratti yaada kennaniin
ummanni dhufee nu gaafate ummata dhufee gaafate nu kenna jedhee nu gaafate nu gara keenya yemsiisuu danda'a garuummoo dubbiin nama kutaa magaalaa biraatu hidhasa siyaasota of keessaa qaba waan ta'eef nama bakka biraatti ijoolli achi keessa jirtu kana meeshaa godhateetu dawoo godhatee isaan hin fayyadamuudhaaf deeme maleessa warra achi jiraata achiiti miti ibiddas ijoollee jiraata achirra bu'e maleessa warri kana duubarraa kaasee ibiddi qabsiisuudhaaf hojicha hojjete tasuma warra jiraata achiiti miti jechaadha amma nama torbaa warra tarkaanfii fudhatameera siyaasaa keenyaa fi abbootii warra amantii keessas namoonni tarkaanfii fudhatamaa jira waan ta'eef manneen amantii koree qabu koree isaaniitiin hojjetamaa jira gaaffii isaan gaafataniif deebiin kennamaa jira dhugaa dubbachuudhaaf immoo akkastiin karaa amantiitiin iddoo qabachuudhaaf babal'ifannaa akkanaa deemuun kun bakka baay'ee dhama mallattoon akkasii kun baay'atee jira.
Itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkalee Uumaa karaa toora feesbuukii isaaniitiin gochi raawwatamee fi lubbuun dargaggootaa darbuutti gaddatti dhagahame yeroo ibsan qaamni akka kana raawwate seeraan ni gaafachiisnaa jedhan. Injiinar Taakkaleen akka jedhanitti qabiyyeen lafaa anaaf ta'uu qaba jechuudhaan gaaffileen ka'aa turan deebi'aa turaniiru. Caasaa mootummaas ta'ee dhaabbilee amantaa keessa humnoonni badii jiru wanti magaalaa keenya keessatti ni ta'a jennee hin yaadne raawwatameera jechuudhaan gadda isaanitti dhagahames ibsaniiru. Naannawa bataskaanni ijaaramuudhaaf dalleeffametti dhiyaatanii suuraa kaasuunis ta'e waraabuun dhorkaa ture. Humnoonni nageenyaa poolisiin Finfinnee fi poolisiin federaalaa bakka sanatti buqubatanii jiru. Naannawa sanatti hojiin daldalaa fi tajaajilli biroo homtuu raawwachaa akka hin jirres argeen jira. Dargaggoonni garee gareedhaan dhaabbatu. Maatiin ijoolleen jalaa du'an immoo gadda taa'anii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.